Exclusive from ZambianClick.com.
Banana chungu, silver,
zimbi yesi bendo.
Kampana ka, start.
Yeah. Muntu wanti na need your attention. Niri na mafunzo vapaka vima question. Vili chemo mutu nifanga na congestion. Muzani fwasurula mkani yanka koma question. Java choka kufana ni vampini nezo prana. Yenze ni madreams ye yonka lako chibwana. Vinzi cheva mushe vo iba nezo kana. Kaya neze raito ronzelu za ufana. Nezo kutinza punzira nonka la vijinira. Nero kukuru nambukonda chevipia. Wapua veka veka nifunifuna chemunia. Kufikonda simpi konda bava ikanga kufisia. Ivi vichiteka siva menenezo plana. Nenze na madreams ine choka kufana. Ivi vichiteka vini vesa cheka buwa. Vo iba nevisiwa but it still never do. Imwe vichiteka jane. Imwe vichiteka jane. Iwe Ukumbi ndefika na futu kukumbi ndefikumbwa. Ubupuwa weka weka ina mano kwa tinimbwa. Ukufitemwa shafitemwa but ndadabwa fiari ntemwa. Shatala iwapo devo na tine devo na riftemwa. Ineponze pena pita paritogo na vipita. Kapena momu huze sama ziba ndine hater. Ine life ya chape chape nima wishinga that it melts. Every time unka tinitabe tima kumana nga tinibeoti. Na pamene seven zera na popo pese kakuchimwa. Elonjito singa leke futi nidenga nekuina. Muzini pempere lako chape osani oneramo. Mulungu ndia ziba mwine waini pitamo. Ivi vichiteka siva menenezo plana. Neze na madreams ine choka kufana. Ivi vichiteka vini vesa cheka kuwa. Vo iba nevisiwa but it still never doa. Imwe vichiteka jane. Imwe vichiteka jane.
Nishani vichitika, naspeza nichitika. Sagari ya paka ni kangio zichindika. Maheta vashikika, mitondo zizifika. Na magelo bafuno ni guila fulu ni shishida. Zifuaka na mastika, mapaketi ya pita. Fulu mwana chokoso vela tepo ni ofipa. Vama ziba tika fika, zakati ya nzika. Imwe ni chombi yumila, fulu mwenze mwayanika. Tunkeche mumanika, dinezu waznika. Kani totosha mumatu watitiska zishimika. Tima vazizi zirika, story zivika. Na wakezunga nipeze na bitch ni.
Ivi vichitika siva menenezo plana. Neze na madreams ine choka kufana. Ivi vichitika vini vesa cheka buwa. Vo iba nevisiwa but it still never doa. Imwe vichitika jane. Imwe vichitika jane. Iwe ilineleka sinisiwa.
Me, I hate what I like, you know. It's you. Zimbi yesi bendo mda.
Exclusive from ZambianClick.com.
Banana chungu.
KNB Records. You act like you don't know me.